yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh. Nitaenda wapi we usiponishikilia? Nilishije maisha ya kweli nisiwezi. Ooh. Maisha ni nifanyeje, nitaenda wapi? Nitawezaje mimi kwa nisio ya jua? Nitashindwa tena, ni mdhaifu, mdhaifu sana. Wajua roho yangu na kuhitaji, na kuhitaji. Nambie, nambie, nitaenda wapi?
Nitaenda wapi we usiponishikilia?
Oh, niishije maisha haya,
maisha haya
mimi sioni. Maisha ni nifanyeje,
nitaenda wapi?
Nitawezaje mimi,
kwani
sijui? Yeah, 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 now quit time.